live your life if you don't love me.
Ay, ay, ay,
My friends, the guy no nanny stimulates. Kuto pati kani kwenye line. Nikuliza unapaniki
wine.
Mda mwingine najuliza wine. Kivipu nani kosea kama misamba na binuka wine. Wapi sijafikia Aisha nilaza sana machoko down. Nikiamini atarudi on time. Nikimuliza uko wapi nafika mara moja. Nimepita sehemu one time. Nilijinyima kuvaa, nilijinyima na kula, ili mradi apendeze yetu. Nikajitenga na ndugu, nikamvumilia bubu, ili niwe na yetu. Nilikupa moyo wangu ila wapi, wewe ukanilipa mengi makapi. Nilikupa penzi ukanilipa machozi, yalani we mapenzi. Why love? Why love? Why love? Yalani we mapenzi. Kama kupenda ni dhambi, mio wa moto ni tena janam. Kama kupenda si dhambi, misi wa moto ni siyo wa janam.
Mie mlefi nimelewa penzi lake, bado kuyumba yumba tu. Licha sijiwezi nikanywa roho yake, nikamini atakuwa wangu tu.
Nikimwambia tutoke wote hataki kwenda, wakati nje ndo mambo anayapenda. Nyekutwa na viremba ndani kama mke wa Mpemba. Maharage si choroko, lazizi tena mona twalitoa boko. Yangoso mpengoso, tumepanda epo ya nini tufune korosho. Nilikupa moyo wangu ila wapi, wewe ukanilipa mengi makapi. Nilikupa penzi ukanilipa machozi, yalani we mapenzi. Why love? Why love? Why love? Yalani we mapenzi. Life is sweet with you, but without you, it's hard.
Comic Slicer.